Adibas. Du Dizo, Killer, Timber, Timber, Bisha, Wee, Wafu, Bazobo, Tripoti, Fona 5.
I'm back on this
way.
Adibas. Mamuna ni kukata apa na ba Pase biki na shavelo Mpangeko ya bread na bata ya mailo Ikaramba iyo pinda ye chipuku Borato kana parie mupupu Fresh babes, chilling, dressing na mess Dine hard work, nilibe ules Nisa kila drama daily no mess Adibanchi
Mwana wakangu wana
Wey, mbuga kawanda paja vena na walala Kasha ingida nuku wina kwa nitala Yavana timing, ya better mining Ifani shining, mwika vipa my main Wey, nga kawalati ya lipuka Kewa, binoku nako ya liposa Kewa, kuna tuika tamba namba Parichi nechi sana pachi pamba namba Tukeweku, tukeweku
Tuwane
Wey, tukeweku
Sanduka masafu Pali drama siti seka monga drama LSK kopala laka DJ na yoshani ya polaka Tikarimu haso na sekuturu kushakuti life ikankale spaka Chima spenda na timing Hela chima inini Ubuchushi mpera distance Dekupesha ni nebo mita
Kewa
Tuwane
Kewa
Skada
Wey Wey Mbuka kawanda paja vena na walala Kasha ingida nuku wina kwa nitala Yavana timing, ya better mining Ifani shining, mwika vipa my main Nga kawalati ya lipuka, kewa Binoku nako ya liposa, kewa Kuna tuika tamba namba Parichi nechi sana pachi pamba namba Tukeweku, tukeweku
Tuwane
Wey, tukeweku
Savage Company Way